kumanaan kun oo ka mid ah jaaliyadda Turkida ee ku nool waddanka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Colonia, ayaa dibadbax aad u ballaaran oo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalka Turkiga oo dhowaan lala maagana in afgembi militari xukunka looga tuuro ku qabtay magaaladaasi. Weli waxaa jira xiisado sii kordhaysa oo ku aadan afgembigii dhicisoobay bishii tagtay. Maxkamadda sare ee Jarmalka ayaa xanibtay khudbad uu madaxweynaha Turkiga Erdogan uu ku doonayay inuu kaga qayb galo dibadbaxaasi dhanka internetka qaabka muuqbaahiyaha. Dibadbaxan ayaa waxaa lagu muujiyey xiriirka jaaliyadda Turkiga ee ku nool Jarmalka iyo dowladda sida uu u xoogan yahay. Inkastoo maxkamadda dalkaasi ay diiday in la baahiyo khudbad toos ah oo uu rabay Erdogan inuu shacabkiisa kula hadlo, haddana waxa ay sheegeen inay marnaba ogolaan doonin in afgembiga nuucan oo kale ah aan dalkooda Turkiga laga maleegi karin, waxaana ay ku dhawaaqayeen ereyo lidku ah kuwa doonaya inay kala geeyaan shacabka iyo dowladda dimuqraadiga ah ee Turkiga.
Ich bin hergekommen, weil ich gegen den Putschversuch in der Türkei bin.
I came here because I am against the coup attempt in Turkey. It is so often said that this is the pro-Erdogan rally, but it is not. It is an anti-coup demonstration, and I think that it is a duty of humanity to stand against such a coup, to stand for human rights.
Waxa halkan u imid inaan muujiyo inaan ka soo horjeedo afgembigii dhicisoobay. Dibadbaxana waa mid aan ugu soo horjeedno afgembigaas dhicisoobay, taasina waa waajibaad bani aadannimo oo na saaran inaan u istaagno ficilada nuucaas ah oo ka dhanka ah bani aadannimada. Waddanka Jarmalka ayaa waxa ay hoy u tahay in ka badan 3 milyan oo Turki ah. Kumanaan ka tirsan ciidamada booliska ayaa la geeyey goobtaasi uu dibadbaxa ka socday, maadaama ay ku kulmeen dad fikrado kala duwan ka aaminsan dalka iyo dowladda Turkiga oo qaarkood dhaliilsan siyaasadda Erdogan si looga hortago in dhibaato ay ka dhalato, inkastoo mudaaharaadkaasi intiisi badnayd uu ku soo idlaaday nabadgelyo. Haddaba mid ka mid ah dadka dibadbaxaya ayaa sheegay in madaxweyne Erdogan uu yahay keligii taliye u baahan in xukunka laga tuuro.
Man darf den Faschismus kein Fuß fassen lassen.
We demonstrate against the dictatorship which is happening in Turkey under Erdogan, or what Mr. Erdogan is trying to achieve there. He is trying to have sole power over the people there, and we are against that dictatorship.
Waxaan ka dibadbaxayaa, buu yiri, xukunka keligitalinimo ee Erdogan uu ku hayo dalka Turkiga, waxaana uu sheegay in Erdogan uu doonayo inuu guulo ka gaaro xukunkiisa isagoo si quwadaysan uu u xukumo dadka reer Turki. Annagu waan ka soo horjeednaa keligitalinimadaasi. Sida uu dhicisoobay afgembigaasi bishii tagtay July 15-keeda, madaxweynaha Turkiga ee Erdogan ayaa banduu ku soo rogay dalka iyo dadkaba, waxaana dalkaasi la geliyey xaalad degdeg ah. Kumanaan ka tirsan militariga ayaa la xirxiray, saraakiil kalena waa laga eryay shaqada. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in isbeddel loo baahan yahay dhanka ciidamada, iyadoo xoogaga militariga iyo kuwa gaashaaman la hoos keenay wasaaradda difaaca.
Şimdi bu son çıkaracağımız paketle birlikte silahlı kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir hale gelecek. Tabii kuvvet komutanlıklarının hepsi Milli Savunma Bakanımıza bağlanacak. Bakanlığa değil, Milli Savunma Bakanımıza kuvvet komutanlarımız bağlanacak.
İdamadayına gaşaman ayaa ah kuwa aad u xoogan, saraakiisheenana waxay hoos tagayaan wasaaradda difaaca. Madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu xiriir la leeyahay madaxda reer galbeedka, waxaana ay u muujiyeen dareenkooda markii uu dhicisoobay afgembigii la damacsanaa in xukunka loogu tuuray, iyagoo dhambaalo qoraal ah u soo diray.